Hip Fly, Dream DJ Pope,
Tough Gangs, Kunewe.
Bizaba bime zakiteni twimurwa, bizaba bibicika murumurwa, byose byose bizahinduka ubusa.
Nakumye kwiyorosa uburyohe bw'isi ishene buri munsi kasi ni obra zwi nka John Walker amahoro ku banyabya kuko icyacyo utanga urunuka inza kuri website dawe turinde ntuzagwe mu cyuho ubwo uzasomba ikamba jisho rihuma ku banyabyaha zigumire mu ihema isezerano rizasanga hera ndi kumwe n'abakoboyi banjye twasangiye umwanda muri iyi dunia gisizeho bazajya ababwiwe ariko bakinangira isi isuzura umuboroko umukiraza atakamba nk'umukene uzingige nane ngikumire kubera ifeso watinye guhangara isuru ziyoze n'ipande bibiri kimwe kirakaye ikindi kimwenyura niba gusangana ubwo ari mucuranye mbaye nkubwiye ntawe uzahungira shetwan afite ibishuko byinshi bici zasoze mu rubyiruko barabeshyira widnamugo old school ngo niyo gipimo dawe uzasanga iriyo stemba kera nyifite umuzingo wa kera imico nasunga bibi bya kera imyitwarire yagikene n'ikigegera umara bukusa nk'amamera ashumike papres yemera rap nyayo yageze kejiro muhumure nta mukigiye imana ikunda ama angel grind ifite byinshi tubikiye old school the top gangs
bizaba bimeze giteni twimurwa bizaba bibicika murumurwa byose byose bizahinduka ubusa.